Ba bipuɣunsi ni ba bidibsi pa ninvuɣu bipuɣunsi la nyɛmi ni tumdi bi saba ʒiri kirɛsi yoori bee ŋwanaam yoora paɣa moori n ʒi ʒuu maasi miinga n chɛ tin bɛ ŋwanaam sigira pugaasi ni siŋli sapitiri bi siila anu a yi ta wutu Abraham ni paɣa a kitiira kamba ni bi yaɣansi Abraham li piiga paɣa too la yuuri bo na mi ta kitiira la yin ruɣa zimira ne zukisa la meda ne media la zusabak ne suak a zukisa doga seba ne deda a deda yaransia a susirim ne alusim la lumim budu a madia komdibilia efa ne efer la enok ne abida la ada bam fãa yaa kitiira kamba la Abraham dika pɔgɔ ŋa fãa n kõa Isaac a Abraham kõa a pɔgɔ rikidga kamba mɛ kuuni la nyɛ sɛn kitun vii nyɛ kitame ti bam loog n zãag ne nyɛ biiga Isaac n kɛng tɛng sɛn pɛ n be yaanga la Abraham kuum ne mumbu Abraham nyɔ tɛk yaa woto nyɛ kausa yuum kɔbega la pisopoi la nu la paama nyɛ wok nyɛ lebega nenkɛɛm kodre n tari yuum wʋsego n yaool n maan yõore nyɛ kiime n taa yaabrame la nyɛ kamba a Isaac ne Ismael mumma nyɛ make pe la tamboka sɛn be mamre ne n taoora pʋgẽ abɛɛ a sokaar biribla a efron sẽn yaa ɛt buuda neda pʋʋgẽ yaa pʋkãng la Abraham sẽn dara ɛt neba nengẽ wã b mumã Abraham ne paga saara be la Abraham kũum zugẽ wẽnnaam ninga nyẽ biiga Isaac zug barka la Isaac yira rapẽ la si roa bulga a Ismael kam ne yagense ada Abraham biiga Ismael saara a yem pʋaka a gaar sẽn doga yagense ada Ismael komdibili wa yoya sẽn zems bãmb zamaane a Ismael bi-kãsenga a neba zot ne kedaari la abdelle la misipsam la misma ne aduma la masa ne hadar la tema ne zetur la nefis ne a kedma a Ismael komdibili wã yui yaa woto wa sẽn zems bãmb tẽesã neb sagsã yaa nanam piig la a yiibu wa buuda sẽn yaa to-to wã a Ismael nyõ tɛk yaa yuum kɔbega la pistã la yopoe la kiime n taa yaabrame la nyẽ kamba zĩnda sẽn sɩng ne a vila halti ta sur sẽn pe egipte yaanga a bee asiri soolem sẽne la bãmb tilga b yia n yegla b saam-biisã a ezoyi ne a zakɔb rogem a Abraham biiga Isaac zamaan yaa woto Abraham doga Isaac ta Isaac ta yuum pisnaase yaool n pɛɛga Rebeka Rebeka yaa aramen neda a petuel sẽn be panda aram biiga la nyẽ yaa aramen neda a petuel sẽn be panda aram biiga la nyẽ yãa aramen ned a laba yawa la a Isaac kosa zu-soaba nyẽ paga yĩnga tɩ bõe paga ra yaa kĩiri la zu-soaba le ka kosgã la nyẽ paga Rebeka rɩka pʋga kamba mao taab nyẽ pʋgẽ la nyẽ yeelame sã n yaa woto yaa bõe tɩ mam vɩ la nyẽ kẽngame n na n tɩ sok zu-soaba la zu-soaba lekame neba yiib n be fo pʋgẽ wã la bu-kãens b yiiba na n welga taaba b yiib wakate buuda yembrã na n paama kpãng n yɩɩda to wã la a yaoa na n sooga kãsemã la nyẽ rʋgem wakat sẽn ta gese kĩn-kĩerẽ sẽn da bɩa pʋgẽ wã pi-soaba sẽn yɩ a yaa miŋgu la a yaa yĩng kõmenang soaba la pura yin yule ta isu dempore yawa yawlin yime yin nura gara isu no kasan kare la pura yin ne ayu ta yur azakobi bam dogum wakat ta izak tarayum piso pisobe a isu kausa yum a isu kausa a isu kosa arugum pwiri kamma bime a isu ya tansa simya tum nere la koda wewo a zakobi a nesan mpar yiri la izak nonga isu a sumwabda wewa nemda yinga la ribeka nonga a zakobi dara ye a zakobi ruga buang benga la isu yi wewoen unwa la yin yeme ti kom tara la isu ye la zakobia mkota kom mkota fom tofi nyak benga mida mkom to mwabi ti bwen kom tara ma ya woto nki to puda a yuri te edom a zakob le kame bi iko se rogon puyira ne mam dunna la isu ye la me Jesse, mam datin ki me de mam dogum puyiri yon na yi bwen ne mam la zakob ye la me Birir wen ne mam le yin wen na me ko sa rom puyira ne zakob de a zakob kwa esu bur ne benga le yin mwaba me la yin yi kendo woto ya woto ta isu yelga a rugun puyira wazalam fusa wannan bar kusuru ni bomni na fa semana e wannan yura ta more a jesus mas minna